Okay, these rhymes, yeah, we'll keep in. Yeah, nilipuwa sipendi, nilifusiwa tunaringi, kwanza hesabu nyingi, makabate upingi, sikujua lipindi, machizo anakona pimbi, na namase kuna seti, bukipi kosa meti, iye la kitabu ni bola tunikabeti, au nende krabu ni funguwa konti peki, na bukipi tabu sipi metropike banki, vitabu gazabu malufu kasento banki di, kudadadeki, expenditure so menki, asset liability zote azeleweki, market utility na sefu kwenye peti, na nani kipeli pepa na picha china kapeti, na bila kuogopa, na kupa hera na jaza kwenye ono proper stiki za makwela ndo mana mina toloka na school kama jela matita ndo mamwela na skota na kela mwenga na pigia kamera. Okay, yeah, speed rhymes. Okay, yeah, we're keeping. Yeah, okay. Beast rhymes. Let's go. Class, watu na maliza peni. Yani ni kupas ni bola nkachili bweni. Mtani mikase kama sijesho pembeni. Machizi na soma ati bukipi tuombe eni. Nashusha kabati wapia na kama deni. Profit isipate balance meka pembeni. Nikishunda swali na piga chabu pembeni. Kwangu backbencher, topiki joint venture. Usiku na kesha na klasi bado na besha na mi. Sipendi mbele, klasi masimele. Bukipi na washa kichwa kinatoka nywele. Chapsingi kukaza wa mwisho we wa mbele. Piga misele, science wa onegele. Na usone wasi liki balance, piga kelele. Yeah. Okay. Speed rhymes. We're keeping. Yeah. Team Shangwe. Yeah.